sinziye silibero wanimi babaro bagiye guhabwa ingororano zabo tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi ngurabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze mwinjire mu munezero w'iteka tuzazamura amaboko yacu tubwiriye isi ngurabeho tuzafatana mu biganza tubwirana amakuru meza abamarayika baduha ikaze ngo nimuze mwinjire mu munezero w'iteka. Amarira y'ipfubyi cyangwa amarira y'abapfakazi, ehe no kuba